This music.
Yeah, yeah. Scotchman, Scotchman, Aji. Na babada, but you are gone. Nenze na bwila na vanzanga iwe wakana. Na esa umu na umu, iwe uzipanga wakosa. Washeta, waumba, awe wenze champu, wanibloka. Apa manje, waona benzi, utifuna, wamboduma, mafoni. Apa iza kosa, gozi na ine, sinza yanka, niza yamba, kuyatamba. The way you used to treat me, I die. Unakan. Inalisha, inafuna. But you wakan. Inalisha, inafuna. But you wakan.
Kifuna baby iwona ni mekelo. Yusa chita vonze unaona moera. Nina yeso pita monze vina enda ni feya. Ustoki ni tuea yanaka na mabeya. Unani kano nani tanachema physical feature. Sweetie toku unaona mo picho. Nani pasabadi unaona mo klicha. Bavazanda nizibo usaki la teacher. Unani wana nakasuta baya pwela interest. We kufesti kumbukira si wanze dina testi. When you meeting na mo ulie visioni. Sembalazi kusokolo tima sungamishe. Wayambo tumatu mafoni chivuka wana mansion. Ipo kufuna kufesi unalibe pasho. Apa okumba fashioni si mwanze yanga mafoni. Apa na sheta nani ni zambo ya tamba mafoni.
Unakan. Inalisha, inafuna. Bati wakan. Inalisha, inafuna. Bati wakan. Unakan. Unakan. Inalisha, inafuna. Bati wakan. Inalisha, inafuna. Bati wakan.
Ela, Michimelo, Zimudola, K21, Nabawana, Sweetie Kune, Ela Dita, Saifa Junior, Ela Zemwila, Zimudola, Ela Kachala, Naba ETB, Ninja Pambafu, Chifulati.